mene gule kale bare mokozi ali tesa kwadambe ali zikwa mle kaburini misho akatoka kwa ushindi tazamene kule kale bare mokozi ali tesa na dambe ali zikwa mle kaburini misho akatoka kwa ushindi nitashinda bwana nitashinda kama wewe pia ulishinda nitapitia mapitoni mwako nimeanza bwana nitashinda nitashinda bwana nitashinda kama wewe pia ulishinda nitapitia mapitoni mwako nimeanza bwana nitashinda. Tia mbovu zote nimeacha nitapitia njia nyembamba walipitia Elija na Musa walianza bwana wakashinda. Tia mbovu bwana nimeacha nitapitia njia nyembamba walipitia Elija na Musa walianza bwana wakashinda. Nitashinda bwana nitashinda kama wewe pia ulishinda nitapitia mapitoni mwako nimeanza bwana nitashinda. Nitashinda bwana nitashinda kama wewe pia ulishinda nitapitia mapitoni mwako nimeanza bwana nitashinda. Kupokea nyimbo za ushindi alinunua juu ya mawingu malaika kule wanaimba wanasifu nyimbo za ushindi. Kupokea nyimbo za ushindi alinunua juu ya mawingu malaika kule wanaimba wanasifu nyimbo za ushindi. Nitashinda bwana nitashinda kama wewe pia ulishinda nitapitia mapitoni mwako nimeanza bwana nitashinda. Nitashinda bwana nitashinda kama wewe pia ulishinda nitapitia mapitoni mwako nimeanza bwana nitashinda.